Nanto Zikwana.
Nakutafuta niwe na wewe, nikuone, nikueleze, yaliyopita siyo ndwele, tusahau yote, tusonge mbele,
tusonge mbele.
Sikuizi mtani mutembea na fea na bano, set na unda manyode na unda mapenzi ya sharo. Na lini acha junume sota nikatamani kujuni fimaso. Nikakumbuka zolo mwana ume, have to be a strong person. Alikuwa na rock my world, ata kushinda Michael Jackson. Nikampatia all my heart, bila fiasa atakuwa stable. Ni story in the same, kede delila alifanya Samson. Ngekuwa movie angekuwa killer, mimi kikuwa John Rambo. Nimpenda, ungedena menishike dumbe river nyando. Ijapo kuwa lienda, atoka angekuwa mawazo. It married ni jangolo wanomo uliwa bila mpango. As long as ukona dode mukubali kwa mpango wa kando. Ocha kuna siku buda na madho meni salmon. Tangu brangu ni madedi mindo libaki fastball. Ninafana zele vijukua wena something to be proud of. But santa wajibu aje, na juzi shadows just packed off. Sometimes we prefer women, forgetful kama wato. Despite the hardy zote, algeo kexhaust carbon. Na kanikose shaman exactly cabos nikiwa hustle. Ange coach man heaven na juange nifungulia milango. Na sikitika nikikumbuka Sharon, tutoto wa dando. Rosie Bronze kinata kinatanya eka kando. Mungale vigu ngedhenya mebebe adi jirani wa kuwa. Kumbo rembo wake likuwa ni dumba ya kunifunga macho.
Na kutafuta niwe na wewe, nikuone, nikueleze, yaliyopita siyo ndwele, tusahau yote, tusonge mbele,
tusonge mbele.
Shosha lini show back then tangu siku za kitambo. Mapenzi msumenu kata size zote ka axo. Before nipende mwana muke ni mwona nifunze hii mambo. Kwa vile beautiful women siku hizi kuna mambo. Hayo hotel tupilia mbali hoping nimegonga hapo. Mapenzi yetu likuwa piunga dhani Paloma na Alejandro. Story ya Romeo and Juliet hiyo ni bad example. Kwa ghetto dema mapenzi likuwa igwa na nasharo. Likuwa neona wazazi wake kulingana na tamaduni zao. The next step tuwaane mahari nipeleke kwao. Harusi ya kitamaduni tufanyie ocha kwao. But all was in vain, samaki alige uka python. Kidonda ni anaroni kitembe ni mawazo. Na mhatadi na mkumahika barua rido jambo. I wish aleko angekuwa najua nipeleke place ako. Cause the truth of the matter is amenikalia chapo. Long tangu tuonane na muwaza kila kuchao. Ever since tuonane mwezi kiwambao. Haikuwa tukosane wana wangu wawe mamao. Ingomi kifika midia najua topi kitakuwa Sharon. Nasikitika nikikumbuka Sharon mtoto wa dando. Gozi Browns kinata kinatanya eka kando. Mungela fungu githani ya mebebe adi jirani wakua. Kumbure mbwake likuwa dumba ya kunifunga macho.
Na kutafuta niwe na wewe, nikuone, nikueleze, yaliyopita siyo ndwele, tusahau yote, tusonge mbele.